రేడియో సగలే అమెరికాతి. రేడియో సగలే అమెరికా సగంతాన ఫాన్ ఒరోమో సంబతాఫ్ దిల్బత గల్గల కేసా సాలమా ఫోలక్క అంగసా అసదీత్ సగంతా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ తంసాస్ అమ్మ జల్కబా ఫగోఫ్ డియోర్రా సాతలాయితీ నైల్ సాతిన్ కన్నేన్ను చకసా జిర్తన్ అగ్గేఫతోన్ని కేయత్తం జిర్తు కేసుమ్మేసితున్ కేసనర్రాన్ తుజుబే హోరాతి సగంతా కేయ డుమ తోర్బని సంబతాఫ్ దిల్బతార్రత్ బబాసాలే ఇజో తోర్బన్ కనడియేసిన కేసా ఇర్రదేబిని ఇసిన్ అగేసిఫ్నా గుడిన సిదామా కన్నేన్ జిరన్ మగాలాలే కేసత్ తస్గబ్బీన్ బూన్ గబా సమేరా జిరాత్తోన్ని హంగి తొక్కు గర హుజీ సానిత్ దేబి ఉనిల్లే హిమమే జిరా యునాథన్ జబ్డియోస్ హవాసార్రా కగబాసిత్ డబము లుబ్బు నమోత హెడ్డు అక్కసుమసిమో బర్బడావు కబేన్యాలే కడక్కప్సీసే రక్కోన్న గేన్య ఏన్య కన గుడినిచ్చ కేసత్ ఊమం ఉతు హుమ్ని రాయ్యాన్ ఇత్తిసానూ విన్నక్కమ్ని తే లుబ్బున్ కేన్యన ఫుతురే జచ్చుడాన్ జిరాత్తోన్ని వియోఏ తిమని జురు జిరాత్తుత కేసా తొక్కు అక్కన జచ్చున్ యోనాథ ఇత్తి డుబ్బతే నమోతు ఏస్
እጅግ በጣም በሚሰቀጥጥና በሚገርም ሁኔታ በመጀመሪያ የንግድ ማዕከሎች ስም ዝርዝርም ያዙ ይመስላል ሆቴሎችን ካውቻቸው
አካታ ባየ ነመሱ ከነሱፍ ነመድንቁን ጀልቀበ ዋልታ ለደለላ ሆቴሎታ ተሬ መቃሳኒ ለከነርካ ቀበን ፈካታ ሜሻሌ ከሳለት ጉረኒ ከነን ከሳፉ ለተን ፉደተኒ ከንራ አፍ ጉበኒ አከቀበኛን ተኮ ከሳናፍኒ ጉደኒ በርበዴሰን አቺቦ ደሞ ነሞተ ፍለተመንረቲ ነሞተ ሰኝ ሳኒቲን ፎተመንረቲ ማነሳኒል ገሉዳን ካንሳመን ሳመኒ ugaatille fudatani agalka walakkatte ugaaturan dargagoni sun jara namni kun namonni kabron gabaasa kenya tidubatani sakkasuma utura ayya warana nufin dakkamne te nidumne turre jechu dan dubatani jiru kannen godina sidama ke sattargaman anale soddumi jaf bulchi sale magalale ke satti kannen midaman haman kamudate halellan hamanille kan ke sattirawatame yirgalem merga lakko አለታ ወንዶ አለታ ጭኮና አከሱመም አገረ ሰላም ተውደ ከንገባሰመ ጅራቶን ማጋላሌ ከነከስ ጅራን አመለይ ከሶዳ ቀበን ተውዱበተኒ ገሩ የሮ አማት ዘዝገቢ ነግቶኩ ቡዬ ጅራ ነሞን ነግቶኩ ገሮጂ ሳኒ ኢድሌት ዴቢያ ጅሩ ጀደኒ ዱበተኒ ጅሩ ቡልቺሳ ጎዲና ስዳማት ትጋፈተማ ዋጅረ ፕሬሲ ኦቦ ገነነ አበራ ቪኦኤ ወሊንጋፍ ዴቢ ጌጌሰኒን አንጎኒ ጫሳ ሞቱማ ከጎዲና አፍካን አናሌ ኦጂ ኡመተ ተዝገበሱ ቲፈከስመስሞ ነሞተ የከትሽከመን ቆረቹፍ ቷቹት አከቦባኒ ጅረን ከንሳንዱበተን ኡመኒ ስዳማ ሚጣ ነሞተ ሰቦተ ብሮረገየፍ ትጋፈተማ ፉደቹዳፍ ቶለጀቹ ሳኒሌ ናፊ ማኔጅረን ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባ ሰጅራ ወልት ቡይን ሰደኛ ኡመመከናን ዮጥቃተ ነሞን ሶዶም ሸንዱ ቀበኛን ትልማምኒሳ ኢምቤከሚን በርበዳውን ሂማሜጅረ ጀቹዳን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባ ሰጅራ
ጀርመን በቀጥታ ከተኩማ ሞት ሞታ ሙርቲ ቢዮና አውሮፓ በቀጥታ ፍኮሉ ገልቶ ተዋደን ባሲን ሊቢያ ከሰጠ ከኒ ደምኔ ለብሰን ሲማቴጅራ ፓሪስ ከሰጠ ወልገይገገሰንን ሚስቴሮኒ ድምብየ ከሳፍ አላ ከቢዮቲ አውሮፓ ሄዱን ሉቡነማ ገላና ሜዲትራኒያን ከሰጠ በዱ ኢትሱፍ ጭቻኖ ጀቹ ፎሊ ገለኒሩ ከባሳሊ ሳሽ ላይን ሶራዴስ
ሚኒስትሮት ወልደ አውሮፓ ተናህ ቦምቢያ ዶለስ ሻን ኻምቢ በቀታ ሊቢያ ጀርታ ጁራት ተናማን ፍጣነቲ ማሪታና ወልቲን ዶፍ ወሪ ቦምቢ ተናነጭ ኸሰት ፍጣኔ አገ ጉዳን ወረበቀ ያውፊ ወርጅሬን ነጎ ሚተቀበርባድ ያው ነምሸን ታሚ ሰዲ ፍጣኔ ልብተኮ ሶዶም ጫለ መመደሰን ነመ ከም ፍጣን ኮኔ አገ ጉዳን ቢይገሞጂ ሳራ ኸሰዱፍ ሙልቾቲ አውሮፓ ረኮታ ነፋሉኒ ዋንደንሳ ታቱ ለካ ጀች ተኩማ ሞት ሞታቲ ረኮ ሄዱ ጅራመለ አከ ዩኤንኤች ያርጀዱቲ ኻምቢ በቃታነ ዩ ሄዱ ላፋዋን ፍደን ኸሰናም ቶልቸንካ ኛታ ዱጋቲ በርባደን ኸሰት ነርገን ካ ረክኒ ሄዱን ኸስ ጅር ኸሰቱ ላፈካ ትራጁኒ ተንፋ ኸሰቲ ዶቲሌ ሄኑም ጅርት ነመጅሬን በርባድ ቢሳን ዱዴቲኒ ረክን ሄዱ ኸስ ጅር ጀርካነ ቺባሱ ፈሞ አዱኛቲ ትወልቃር ቃሩ ጅርታቱሌ ዲባ ሄዱ ጅዱ ጅራጀደ ኦዱይማን ዩኤንኤችአር ቻርሊ ያሌክስ
At the moment, the most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted by
Akan jere odu imankun war Libya dari egu bakata fi war jiren waye kabar badia u jurkan dari ragaqabetin Libya ges amalle itum jiran karan biyettin jiran kunini gargar satatulle karan harai biyan gargar anjirachu malejeda bakata fi jari jiren waye kabar badia kunini garbdu udetin yo heddu dabile fi dabile motum mantaini ke sabar badetin ke sagure heddu afan balati basan yunechi ramo waldan Europa jarkana jireen nisani garqaru fi afam balati basu uf gare jarachu qabajet.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposal.
Gara NGO ti kana moda bile motum mantaini italiani nam garab kees afam balati busu gana ujitano jetu jarku feetin jarkan garqaru ak wonjalatin himata tunini dabachu malti jarkunini nasum ilmena mati qabu fi jarkana chike sabasu fi jir addunya len serum kan qabdi jeda adoles dabrkesa donin bi jerman nama shantami sadid alaana iddola lampesuda ke sabase qabeetin himat ke sumattu yunama donisuno ofinimat nami donisuno ofulene hajaj ministera kana fudachu dideten hajaj motumasuni fudachu dide man murti gefate man murti lendu bisulale bilistolch
kada gajirtan radio sagale america saganta fan oromoti waldan wal gargarta macaftu lamni ergerrede be e yema argate ya isa jalqaba finfinne ke sat dilba tadarbege ke sejra waldan kun bifaharan huji e galusa presidenti waldicha kantan obudribi damse pexe saniru kanarat tsaydamto gabasanu ergite qabdi walda wal gargar saf usoma macaftu lama irga irradebi dan heyem argate yai jalqaba dilba tadarbe galma exhibition finfinet taira waldan wal gargar saf usoma macaftu lama kun wajirasa finfinne bakadre mujja yokan shromeda jedamu nan bekamutti banate hoji egale rajiran obodirbi damusse presidenti waldicha hojin idile walda wal gargar saf usoma macatu lama kun walittibinzi akka hindranni nagalallabu rakkolin yu umaman jarsum madan ararabu sufi namota rakkatan deggaru kannin buqqan akkabakkatan tdebiani tum sufi dimota addadarrat hojjeta jadan presidenti waldicha obodirbin
hojin idile kenya chalqaba kanittikaye fannu gamesa zoni oromia hunda kiyesatti banuda yo ma yola fargan nemo mana wajira macatu lama jaruda yame banu yechun bakka hundetti kayu walda macatu lama ummata barsisu yechada gadana kadebi e jabatu enyuma oromo akajabatu oromo doku masati tifene akawa hojjetu namarra egu akkan kamne biye sarra sababiya tae biye sami somsate ummata lafa makana qabanne roba kasi qabanne biye kasi qabanne jero jollenke nyabiya ala toji barbacha dagte adala fi galana ke satti kumtu namon oromo umri gurudda ke sajiru nanno sojjama odi jiru patiga fatamu qaba odo sirritti kare orfanne oganagari argate hojje tame biye oromia ke satti namatu barake nyatti baka tamale hoji barbacha o karakko danne biye tana bonu ranjiru ture
kanandros lemile manaf jirenya sanirra buqanif walda walgargarsaf misoma macaftu lama demi america tumsatay sira jiran obodribin
angayona tinujure fuma jijal qabne walda macaftu lama demi america garu traksenit minan gara funtala gara makina turba ge sira wallo da warra bekan walin tibu misoma me ummata buqafame manirati gubate wayara bani nyata bani mana jatami tokkude bise jarira jara sana wayafi nyata kennera anen anu ke satti kore fulade barwa kana ke satti garajal kabarra warana anu be ni shanguli tukku kamani kiltu karra wallaga je chunni nanu filfile da gara kilometri bashani jantama tasagata ummata baye da chiku bate ture acci anu kana fure da ke da kukamadi kundala dibala ma fikde mage sinera wayage sinera samuna dadda buskuta dadda wannaka waya jollele wanta duwarti da waye su barbaci sulle oda ka kana kana walda maca sulama america gargar ta irge de sinir
professor muhammad hasan musin sabordi walda wal gargar saf miso maca tulamati ummani oromo walda kan akka qaro ejesat ilalu qaba jiran
nama walitti fidanii qabakka buluu dhabalee akka haala barbaadanii waan kana taate jecha isaan waan sibii organaadeeshii waan hojjetanii jecha ummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiniin aan qabu guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa walgargaarsaaf misooma Maccaasuu Lamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaasuu Lamaa baarzaafiidhaaf wal fakkaata baargamu. Maaliif jennaan baargamuun yoo al tokko tifee jedhee biqiltuu danuu baasu. Biqiltuu jechuun eddee bu'ee kan mul'atu. Biqiltuu Maccaasuu Lamaa kuroo nama meeqa isaanii bannee hojjetaa baanee akka baarzaafii muramee dhalli kuroo adda gammachuu keessa jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jiran obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaftuu Lamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinnee.
Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoon jiru hubatame namoota kana deebisnee dhaabuuf hojjetamaa jira jedha. Muktar Jamaaltu gabaase kunoo.
Godina Baaleetti namoonni haala garaagaraan qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'an rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha. Kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya keenama albeensi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirraa haga midhaanii binnu haga sirraa nyaannu sirraa maatii sirraa haga sirraa nafamnu sixanne waan takka amma uma sirruma jiruma sirraa guutuma keessatti jiraachi jirra reeru humnuma keessa jirti. Bishaan waan takka qabee teenya sana maal jiraate sirraa ganda teenya sana irraa deebilee gandaan baasee sirri humnu waraabiin turanii lafa kiilomeetira shan jaha geessu deebilee sirraa achii waraabbanna. Waan takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afuritti dabsiinee sirraa ka'a. Sirraa kalaamii nu gogee ilmi hojjechuu dhumee dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolee akkasuma gandaan baa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'ee fi qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achitti illee deebi'uu qabna. Kanaafuu mootummaan nageenya kennallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko ka deebi'ellee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna qaloo teenna waan silaa qabeenya bakka sana nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira diinni beeysa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeta waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeyta. Amma mootummaa deeggarsiis na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata sanuu jalaa kaasanii kaloo teenya eela keenya irraa nuuf fuudhanii bakka deebinu barbaanna ammatti immoo rakkoo ammata keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti. Namoonni dhimmoota garaagaraatiin buqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan, kanneen daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti wal daangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessa faa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhiyaatu irratti argamanii. Maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamtu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii kuun kan itti aanu Barraaqii Waaqdabar iddoo jedhamtu irratti uummata 7000 dhiyaatutu argama. madda walaabuttis ummata kuma 20 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaa'an jechuudha. Laga hidhaa dhufuuni laga hidhaa addeen bakka jedhamu qubatanii kunis ummata 10,000 ol achirratti argaman. Itti aanee saweenaa qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii ummanni kunis ummata 15,000 dhiyaata jedhama. Kan itti aanu raayituudha. Raayitutti iddoo Harbuuca, Fincoo, Haraduubee, Horooree, Bokkoolii fi aannan jedhamtu irratti argamanii ummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee ummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii uummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amma daawwee kaachan faa yoo fudhanne daawwee sararri faa yoo fudhanne uummata raayituu irraa bishaan bootteedhaan itti geessaa turre. Kunis maamolee lafa dhaamolee amma aanaa gurraa dhaamolee keessa jechuudha. Dibri lafa jedhamtu jira, yadii, hokkoltuu, habroona lafa jedhamtu jira. Namni tokko qofa hin qabu jechuun hin danda'amu. Uummata kanneen fa'aa keessattuu uummata gartee akka riimootitti kan lafa fagootitti lafa laallamanii namni gargaarsaaf dhaqullee lafa isaa mijooyitu qofa lafa danda'e qofa gargaarsa kan fayyadaka yeroo baay'ee miila kiyyaanis motoraanis keessa deemaa ture.
Lakkoofsaan wal qabatee garaagarummaan namoonni kaasanii fi kan waajjirri hoggansa balaa godina Baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjiin illee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhaallee dubbatu. Waajjira hoggansa balaa godina Baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hir'isuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma bukaatonni akka waliigalaatti akka godina Baaleetti. Jalqaba irratti naannoo 1,137 turani olmoosti amma immoo naannoo 1,120 gadi siqaniira jechuudha.
1,120 kun amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatti bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin ajjeesan waradaa ta'aniillee hin deebi'aatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunoo nu gadhiisee hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jiran amma magaalota Sumaalirraa buqqa'anii dhufattiin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baatu manni ijaaramaas jira kan manatti illee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina. Nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasu dhimma kanaan walqabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko.
Yaa'u akka godina keenyatti yaa'u nyaatan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuun buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eef. Bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaa irraa yookaan komishinii hoggaan sodaa balaa Oromiyaa illee gadi nuu ergameet akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadee nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafii jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetitti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'aan yoo ilaalle fakkeenyaaf.
Ji'aan yaa'u namni akkuma normiima gargaarsitti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalaattis nama tokkoof 15 kiiloo nyaata jechuudha.
Ji'aan.
Ji'aanii.
Maal fa'a 15 kiiloo kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha. Baay'ee isaa irra caalaan oliirraa kan nu dhufu qamadiidha. Kuni yeroo yeroodhaan hin ga'a zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immanii faadholee akka hin babal'anneef immoo super cereal or paapa kan jedhamu inni illee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Qobbin tajaajila geejjiba mootoraa dheereffamuunsaa nu miidhaa jiraa jechuudhaan jiraattonni godinaalee Gujii lameeni kaboorana dubbatan. Jiraattonni qoqqobbiin kun daran ji'a muraasaaf labsame amma yoonaa hin kaafamin turuun rakkoo hawaasummaa dinagdee nurraan gahee jedhu waajjirri geejjiba godina booranaa dhimma nageenyaaf jecha qoqqobbiin kun turee jedha. Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Akka jiraattonni jiranitti duraan ji'a tokkoof achi kaasee ammoo ji'oota 8 darbaniif mootora akka geejjibaatti fayyadamu Gujii fi Boronaa keessatti dhoowwaa ta'ee itti fufee jira. Mootummaan geejjiba mootoraa kana karoowwe rakkoo nageenyaaf ta'u yoo himu warri hojii kanaan maatii ofii bulbatu garuu rakkoof saaxilamnee jechuun komii dhiyeeffataa jiru. Jiraattonni godinaalee 3 jechuun ka Gujii bahaa, ka lixaa akkasumas ka Boronaa yoo dhibbaa gurri kun qabu yoo dubbatan akkas jedhu awwaltulii bakkalchaa jiraataa Gujii bahaa aanaa Adulaa Uyyuuti.
Dargaggeessa hojii kanarratti bobba'anii of ijaaraa turan hojjechaa turan hojiin kun erga irraa dhaabbate as inni kaan gara bosonaatti galaa jira. Inni kaan ammoo yakkoota adda addaa akka hannaa kana kanarratti bobba'anii yakkoota adda addaa keessatti saaxilamanii jiranii. Hojiin motoraa yoo hin deebiin kun daran dabalaa deema. Inni kaan bosona galaa inni kaan hannarra bobba'a yakkoota adda addaatiin saaxilamanii tasgabbiin hin dhufu. Dabalataanis gara uummataatiin motorri kun ambulaansii uummata kanaa waan ta'eef motorri kun erga dhaabbate asit rakkinni adda addaa hawwatiin ulfaa namni miidhamee yaala argachuuf hedduu rakkachaa jira. Makiinni akkuma argetti daandii hin dandeemu. Kun ammoo uummatas miidhaa jira. Mootummaan dhimma kanarratti xiinxala jabaa xiyyeeffannoo godhuu qaba. Cal jedhe akkanuma ilaaluun qabu.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluuqis yaada wal fakkaatu qabu.
Rakkoo nagaan jedhamuu danda'uuniti motoriin dhaabbachuun miidhaa guddaa uummata kennaafi uummati rakkate jira. Walqunnamsiistuu baadiyyaa fi magaalaa seenneen fudhannaa motoriin fuula motorkiin hin jirre akka motorkii kan fayyadamanii fi fuula immoo daandiin dansaan hin jirre kanamee akka fuula miil nama bacuun baatee jechuudha. Kanaafuyyuu namni horii horsiisa bulaa waan ta'aniif. Namni horsiisa bulaa horii fi ilaan arguu hin dandeenye torbaan marhaanii malee baadiyyaan tokko jiran eegee torbaan maraati asii deebite iyyuu geejjiba tokko illee ilaan hin garreessa. Geejjiba akka makiina illee taanaan gara marhaanii gati jira. Garuu immoo keessatti dhiibbaan baay'een jira. Rakkoo motorii tun rakkoo baay'ee waan taateef mootummaan federaalaallee ta'ee mootummaa naannoollee ta'ee kalteen akka nuu haamtu barbaanna akka motoriin tun kan nuu dhiibaatu.
Jiraattonni yaada isaanii sagalee Ameerikaaf himan hedduun uggura mootoraa kana ilaalchisee yoo mootummaa ibsa gaafannu deebiin nuuf kenname hin jiru jechuun dubbatu. Uggurri kun kan miidhe keessattuu dargaggoota hojii daldalaa gubbaatti bobba'anii fi namoota tajaajila geejjibaa mootoraan kennanidha. Liibana Lakee jiraataa godina Booranaa aanaa Taltalleeti.
Motoriin dhaabbatuun guddoo uummatiidha jira. Uummatni kun durii horsiisee bulaadha. Uummatni naannoo kana kanumaan daldalataa namni ilmii fi kanumaan bulfatu jiru. Ilmii fi kanumaan bulfataa namni motorri kan malee waan tokko illee hin qabne. Eegiddi sagalee waan laslaasa tokkoon bitatu iyyuu hin qabne jira. Guddoo namni eegisuudhaan mana eegiddi sagalee horii gurguratte hin qabu. Motorri kanaan bulaa. Eegisuun ijoollee biyya iyyuu karaa jabuutti hin jirre motoriin hin sochootti miilaan deemee waan hin sochootti kan motoriin sun kireessee karaa bulaan guddoo namii.
Dhimma uggura motoraa kana laalchisee jiraataan kan hundi haasofne jiraataa magaalaa Mooyyaaleeti. Alwaaqoo Mooyyaaleen keessatti torbe muraasaas guyyaa guyyaa motora fayyadamuun eeyyamamuu dubbata.
Seerri wayii tokko qabamee amma sa'aatii 12 galgalaarraa ganamatti sa'a tokkorraa jalqabdee hanga sa'aatii 12 tajaajila kennaa jirti. Kanallee namoonni hundi fudhatee walumaan hojjechaa jiraniin rakkoon tokko illee hin jira.
Komii jiraattotaa kana godina Booranaatti hoogganaa waajjira geejjibaa obbo Walgaloo Waariyoo gaafannee turre.
Rakkoo siitiif bu'aan isiillee guddoo uummati akka ambulaansiilleetti gargaaramee nam fayyadamillee mayyaala ittiin geeffata akkuma reefu jedhe hojii daldalaallee hojii motorsiisee bulaa hojii ta'uu baallee waan gargaaratti fayyadama. Ataatu ammoo agumsuun rakkoon isiin geessiftee namni hedduun bala motoriitiin bu'ee. Caccabee lamiin dhabeellee qabgabiin kennaa baay'ee guddaa inni guddoon to'achuun rakkoo ta'ee motoriin kun lakkoofsi gabatee hin qabanii namni of hin beekamu baay'inni isaanii agamatti hin beekamu kanaaf to'achuun nam rakkisee addaan baasuun hin danda'amu lakkoofsi gabatee hin qabanii fudhatanii guyya guyyaanii keenya irra garanatti ol galti baay'innis to'atamu waan dadhabeef tarkaanfiin fudhatame yaabi dandaametti gaafa akkarma dhaabbateenafu mootummaan laalee waan guutachuu qaban guutanii seera deebisanii isaan seera qabatan lakkoofsa dabatee qabaatanii namii ammallee haa'uma afur caalan ijoollee xixiqqoo nama waggaa 18 gadi yookaan nama ganna 10 gadi haa'uma fuulleen hedduutti argame akkasii akkanatti rakkoon isiin uumte balaan isii qabsiifte yaaddessa ta'e argame.
Obbo Galgaloo waajjirri geejjibaa godina Booranaa warra seeraan ala konkolaachisu to'achuuf lakkoofsa gabatee qopheessuu hin danda'u jedhee gaaffees akkas jedhan.
Hin danda ture garuu yeroo baay'eellee waan kana warra gumruutillee wal dubbannee beeksifamnee dhufanii akka galmaanii lakkoofsa gabatee hakka fudhatanii haala mijeessa turre garuu irri caalaatti namni waan kana filatu hojii seera alaarraa bubba waan barbaadanii fi harki caalaan hin barbaadan maan ifennaan yoo gara waajjirri geejjibaa dhufanii gabatee fudhatanii galmaanii seera qabeessaanii hojii seera hojjechuu hin danda'anii hin to'atamanii. Kanaaf akkasumas dhohatanii seeraalummaan gabatee hin qabne kan immoo isaan oofuu hin beekamne akkasii riphanii dhufuu filatan.
Obbo Galgaloon dabalanii yoo dubbatan namoota galmaan hojiitti deebisuuf sicha haala hojii mijeessinee deebinaa jedhan. Eeyyamamuu tajaajila geejjiba motoraa mooyyaaleen keessaas gaafatamanii ammaaf odeeffannoo akka hin qabne himanii jiru.
Iyyoo kan furmaata qaamolee nageenyallee waliin fannee furmaata barbaadaa jirra. Garuu warri duraan ijoo handaraa bobba'ee amma gareeyaa yakka biraatti deemaa waan jedhaatii fi firamannu amma wanni taasifame waan kan to'achuuf waan hunda seera qabsiisuuf fudhatan malee namni dhufii namni jidhabee garee akka biraatti akka seenuuf wanni taasifame miti. Kun waan mootummaan laalee akkuma. Dhengadda ilaalamee haala sochii tokko tokko waan lageenatti wal qabsiifame akka dhaabamu taasifame waan eeyyamam malee bulchaa ganaati amma yookaan jagana fudhata waan jechuu dandeenyu hin qabnu rakkoo uumamaa jiruu fi haalli nageenyaa kan jiru maal fakkaatu waan jedhamu haalli akkasitti mootummaan ibsuu danda'a.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.